Taniraabe Abraham wiyete ko Israel, en ngol ɗon leñol Musa wonno jiɗɗo Allah no feewi, omo ɗofti Allah. Allah wi Musa yo ngabbu dow hayre. Allah ɓami duulendu waɗi muuri ɗum e dow ndeɗon tulde. O yiɗano Musa yiyamo. Musa tan won yehi to Allah. Ko heddi ko heddi e les. Kono ɓe njiya ɗumɓe mbawano yiide ndeɗon hayre. Allah wi Musa e dow hayre, hokki mo sariyaji Musa. Ɗum hanno andinde sariyaji ɗi leñol ngol, kadi ɓe peewani.